Par en Dieu, Seigneur. Ce matin, je serai bref.
Gushimwa no guhimbazwa bibe iby'umwami. Muri iki gitondo ntabwo ndi butinde kuko nzi kumwe na Tarusi ntabwo yari yiteze ko ntagarazi uko ndiwe ndi hano nanjye byantunguye nari nzi ko ndi bumara akanya mu burasirazuba ariko bijya bigwa umuntu neza kumva kuri bene data bahamya iby'umwami yakoze bumva buri kibwirizwa cyose bakagikurikira hanyuma bagategereza igikurikiyeho nuko yambwiye ati mwiheneza Frank abantu bose bemeye kuva ku itangiriro ijambo ry'Imana n'ibwirizwa bya mwiheneza data Branham ababyemeye bose kuva ku itangiriro binjijwe mu ijambo ntabwo habayeho nta muvurungano wabayeho ibyo ni ukuri abantu bose batari bafitanye umurunga ubahuza n'Imana n'ijambo ry'Imana ntabwo bigeze bakira n'ubutumwa n'abantu bose batari bafitanye ubumwe n'Imana ntabwo babihawe n'ubutumwa ibyo niko biri igihe hari ikintu cy'ukuri gihari nibwo habaho kongererwa ikindi bikaba noneho kwinjizwa mu burebure bwo gushyirwa bw'ubutumwa bw'Imana uyu mugoroba byanejeje cyane kubona bene data no gusabana nabo mwene data umushoferi wanjye namugira inama yo gushaka permis yo gutwara indege kubera ko iyi modoka arayifite yagenderaga ku muvuduko iri kugendera ku muvuduko w'ibirometero 220 ku isaha utekereza yuko umwanya ari wose muri buguruki ariko uko biri kose byose byagenze neza turashimira Imana dushobora gushimira Imana mu buzima bwanjye bwose sinarigeze mbona inzoka zingana zityo mu buzima bwanjye bwose nk'uko nari ndi hariya ntabwo ushaka kuvuga inzoka zikururuka hasi ahubwo inzoka z'abantu zihagaze
ils sont en rampe pendant plus d'une demi-heure et doivent rester là plus d'une demi-heure et voir à droite à gauche derrière devant et partout et encore
avant ukababona
nous pouvons être reconnaissants
c'est
en abondance à qui manque-t-il quelque chose ici
bakamara iminota irenga 30
il a pourvu en abondance avant que nous ne puissions nous séparer
mais c'est niki imana itaduhaye duhe byose
manger ensemble un demi
ari kubwinshi
socialiste entre guillemets
noneho na mbere yuko dutandukana hamwe na bene data ba tuzaniye inkoko dusangiriye hamwe niyo ariko umuntu nayivuga
adressé par les frères qui apprécient la parole qu'il aime qui ont les larmes
revisi ubaye utazi gutebya na gato mse byagenda bite
s'élève venant du cœur
maze ndababwira
je voudrais revenir très brièvement
intashyo za bene data bishimiye ijambo
je considère la parole de
bararikunda
On a toujours parlé de ce chapitre. On a prêché dessus. Et on en a parlé. Et la question
kuva igihe
nitaje
numva ijambo ry'Imana
de quel fruit il s'agit.
ibyo twabibwirijeho ndetse twabivuzeho turi twenyine. Ikibazo gikunda kugarukaho cyane ni unda kwibaza cyane ni mbese
les deux me conviennent les deux.
Ni imbuto twera cyangwa se ni umubare w'ubugingo tuzanira umwami, ariko ibyo byombi ni ngombwa. Buri mbuto yose ushobora kugaragaza niba ari imbuto y'umwuka igomba kugaragara ku bw'ubuntu, kandi tukagira imbabazi no gushimira Imana ku bw'ubugingo bwose buhamagarira gusohoka. Ntabwo tubijyaho impaka, ntabwo tubitekerezaho dusigira ku murongo wa Bibiliya, ahubwo buri jambo ryose duca bugufi imbere yaryo tukavuga tuti mwami icyo waba washatse kuvuga cyose aho rwose kimbeho mu buzima, mbese byamarira iki? Byatumarira iki kuba tuzi ko ikigenzi ari ubugingo uzanira umwami, ariko ntitubikore? Byatumarira iki bibaye se ari ikigenzi ari imbuto z'umwuka tukaba tutazigaragaza ntazo twera? Aho naho rwose twaba turi hasi cyane. Rero twiyeguriye umwami tukavuga tuti mwami ukiranuka, dore turi hano turashaka kwera imbuto, turabibona nyamara mu bivugwa ngo hariho umutini n'amashami yayo. Aho ntabwo icyo ari ikibazo kiza hanyuma, ahubwo ni ishami rishuka ku mutini. Ntabwo umutini ntabwo ari ishami ryomekwa ku mutini hanyuma, buri ishami ryose riravuka riragaragara rikaba rifite muri ryo ubugingo bw'umuzabibu. Hano umwami aravuga ati ndi umuzabibu namwe muri amashami, Yohana 15:7. Nuko rero niba twarakomotse kuri we, niba duturuka muri we, icyo gihe dushibuka muri we ndetse tugashobora no kumera imbuto ze. Yego, hariho imbura ikomeye cyane ngo utaguma muri jye. Ibi kandi birababaza kandi bicengera no mu bugingo imbere ni nkota. Yohana 15:6 ngo utaguma muri jye aracibwa nk'ishami akajugunywa akuma, nkuko biri muri Yohana 15. Ngutaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye icyo se rikuma. Ibi ni mburi ikomeye cyane. Ushobora kuba mu mwami ariko ntugume muri we. Aho rero ushobora kuba uri mu ijambo, ibyo nabyo umwami arabivuga ati nimuguma mu ijambo ryanjye, ijambo ryanjye rikaguma muri mwe, icyo gihe muba muri abigishwa banjye koko. Yohana 8:31. Ushaka kuguma muri we akwiriye kuguma mu ijambo rye. Amen.
Celui qui sort s'écarte de sa parole.
Usohoka uva ujya kure y'ijambo ryayo aba agiye kure, ntabwo aba aguma muri we. Ibyo biranyibutsa ibyo Mwiza Abraham yavuze, umuntu nareka ijambo ry'Imana namwe mumureke, kuko Imana ibaramaze kumureka. Dukurikiye gato iby'inkuru ba ndetse ijambo ry'Imana uko bangana, nongeye kubivuga nanone mbishimangira cyane, baretse ijambo kubera ko batigeze bagirana ubumwe n'Imana biturutse ku ijambo. Ntabwo bigeze bagirana ubumwe n'Imana, ariko iyo jiri ibyo bariretse nta mahirwe bagifite yo kuguma mu Mana. Angaho rero twinjiye mu ngingo mu ndiba yawe imbere, mu ngingo imbere, ibyakozwe byose nta kintu cyaremwe byose na cyaremwe kitaremwe n'ijambo, nkuko biri Yohana 1:3 niko bimeze no mu bwami bw'Imana. Ikintu cyose Imana ikoze igikora bihuye n'ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ni ukuri by'iteka ryose kandi rihoraho iteka ryose. Ariko tugomba kuguma mu ijambo ry'Imana ukagera ku iherezo hatabaye kubusobanura ubusobanuro bwite, ahubwo tugategerezanya kwihangana gusohora kw'iby'Imana yasezeranije. Amen. Kandi ibyo nabyo twarabyumvise mu buryo bwumvikana rwose. Dukeneye kwihangana kugira ngo duhabwe iby'Imana yasezeranije, kuko biri mu Baheburayo 10:36. Ntabwo amasezerano y'Imana azira ngo tuyajyeho impaka ngo cyatuyasobanure, araza maze agasohora igihe cy'Imana gisohoye. Twatubona ibintu uko biri kugenda mu buryo bwose, tukamenya neza yuko igihe kiri bugufi cyane. Twirinde guhagarika umutima, ahubwo twitegure mu mitima, twitegurire ibyo bintu mu mitima. Nibyo dutegereje yuko bisohora, kandi Imana izabikora mu gihe cyayo. Yohana 15:5, nijye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Turabizi neza cyane, ndatekereza yuko nta kintu twumva neza nk'iri jambo hano ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite, kandi utekereza yuko hari icyo yakora abatari yaba n'ishami ryo ku mutini. Nta nubwo azi aho ubugingo buturuka naho imbaraga zituruka no kuba hari icyo yakora. Mutamfite ntacyo mwabasha gukora, kandi nibyo dukora tutari kumwe n'umwami uko biri kose nta gaciro bifite. Aha ni mu buryo bwo mu mwuka, tutari hamwe nawe ntabwo tushaka kwera imbuto z'umwuka, tutari kumwe nawe ntacyashoboka na kimwe. Birasaba yuko hazi ikintu kidasanzwe kugira ariko dutekereza ngo hari ikintu kidasanzwe kigomba kuba kugira ngo tubashe kugira icyo dukora mu bwami bw'Imana. Oya, umwami akwiriye kuba ari muri twe, ari mu buzima bwacu. Icyo gihe nibwo hari ikintu giturutse ku Mana kiba ikintu gihoraho, nibwo hari ikintu gishinga imizi gifata umwanya. Sinshaka kongera gusoma byose, ariko Yohana 15:6, umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakajugunya mu muriro agashya. Ibi nabyo bitari gushya no kuma gusa, bitari kuma gucibwa no kuma gusa, ahubwo no gutwikwa. Ishami ryigeze guterwa ku muzabibu, hanyuma rigakurwaho rikuma, kajugunywa rikuma, kandi saho bigarukira ibwabyo byaba ari igihano, ariko none hejuri y'ibyo ukajugunywa mu muriro. Ibyo bishobora kugaragara ko ari byinshi ariko ese birengeye, ariko dukwiriye ibyo kubimenya. Dukwiriye kuguma mu mwami no kuguma mu ijambo rye, turi munsi y'ubutware bwe, tuyobowe n'umwuka wera. Ndi kwandika kuri Antikristo. Nibyo, ni ingingo ikomeye cyane, irakomeye cyane kuruta uko nabyibwiraga. Ariko natekereje Lucifero nk'uwaremwe ntabwo azi byose, ntabwo yari azi ibizamubaho. Ubwo yishyiraga hejuru akibwira yuko yazamuka hejuru kurusha, maze habaho uko kugwa gukomeye, maze habaho uko kugwa mu bicumuro, mu byaha n'ibyo byose.
Peut-être que Lucifer a voulu aider
Hari, Lucifero yashakaga gufasha Imana ho gatoya ngo ayorohereze umurimo, simbizi ahari yashaka kuyifasha. Ariko niki cyabaye? Habayeho kugwa, hanyuma kubwo kugwa bizana ubwanzi no gutandukana n'Imana. Dukurikiye urwo rubyaro uhere kuri Kayini rwatandukanyijwe n'Imana, bashatse kugira ikintu cyabo bwite, ikintu kitari cy'Imana ihaye gaciro. Aho niho hakurikiraho ubwanzi n'ibikurikiraho byose. Hano ku murongo wa karindwi turasoma Yohana 15 murongo wa karindwi: nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Ubu ni ubwiru ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Amen. Nta muntu n'umwe utaguma mu ijambo ngo ashobore kuguma muri Kristo. Ibyo ntibishoboka, kuko Kristo ni ijambo wambaye umubiri. Muri we nimo dukwiriye kuguma. Nimuguma muri we mukera imbuto nyinshi, nibwo muzaba abigishwa banjye koko. Ahangaha dushaka kugera ku ngingo nyayo. Icyo umwami yashatse kuvuga cyose hano gikwiriye kugaragara mu buzima bwacu. Twese tuzi yuko atari iby'impano zitangwa gusa. Imbuto igomba kwera, iramera. Niko rero umwami tugirira ubuntu ngo aduhe gukura mu buryo bw'umwuka kubw'ubuntu. Mu by'ukuri twari dukwiriye kuba twarigiye imbere cyane kurusha uko tumeze uyu munsi. Twese turabizi uburyo duhagaze imbere y'Imana dukwiriye kuba ari byiza cyane kurusha. Kwizera kwacu kwari gukwiriye kuba kwarahamirijwe, ariko turacyashidikanya kubw'impamvu izo arizo zose. Nubwo twari tuzi yuko twari dukwiriye kugirira Imana yacu icyizere mu buryo ubwo aribwo bwose, kuko nta jambo na rimwe izisubiraho. Noneho ku murongo wa cyenda muri Yohana 15: uko data yankunze niko nanjye mbakunze, uko rero mugume mu rukundo rwanjye. Ibi nabyo ntabwo ari itegeko gusa, ahubwo ni ikintu nkenerwa. Utaguma muri urwo rukundo rw'Imana rwagaragariye muri Kristo ntabwo ashobora kwera imbuto, ntabwo bishoboka. Mu bwami bw'Imana iby'Imana ikeneye bigomba gusohora. Ntabwo twategura ibintu mu buryo bwacu ngo twibwire ngo uku niko bikwiriye kugenda, oya, byose bikwiriye kumera nk'uko Imana yabivuze mu ijambo ryayo. Niko rero ibyo iyo tutabimenye mu bwenge gusa, ahubwo bikaba no mu bikorwa, tuti Mwami dore yananditswe ko dukwiriye kuguma mu rukundo rwawe tugakundana nk'uko wadukunze. Dushaka kuvuga ngo mwami twa rabyumvise ubivuga turabyizera, none rero ubitugaragarize muri twe, iri jambo ribashe gusohora ribe iry'ukuri muri twe, ribone gihamya kivuye ku Mana. Murongo ukurikira Yohana 15 umurongo wa 10, nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nitondeye amategeko ya Data maze nkaguma kubw'ibyo nguma mu rukundo rwe. Umwami arahantu yavuze ati amategeko yanjye ntabwo aruhije, ni Yohana wa mbere 5:3 aravuga ati umutwaro wanjye urangushye. Ntabwo ari ikintu Imana iduhagika idutegeka ku mbaraga gukora, ahubwo arashaka kuduheka akatworohereza. Yaba gusa twemera ubushake bwacu bukaba mu bushake bwe. Mugume mu rukundo rwanjye kandi ni urukundo rw'Imana nk'uko twamaze kubivuga. Yohana 15:11, ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Amen. Umwami wacu bivuga yuko yatanze ubugingo bwe kubw'umunezero mwinshi yari yiteze. Ntabwo yabonye imibabaro y'urupfu gusa, ntabwo yarebye ibiri mubeho byose gusa ngo agarukirizaho, ahubwo yarebye umusaruro ibizaturuka ibizagaragara bivuye biturutse muri Gorogota. Yarebaga bacunguwe, yabaga umukumbi w'abacunguwe, kandi kuko iyo ntego ya nyuma ariyo yarafite yarebaga atumbiraga byatumye yemera ibyo byose, yemeye kurwanywa n'abanzi be bose, yemera kuba mupfura ubwanwa, kuba muciraho bamukubita bakamubwira bati wowe ubwo uri umuhanuzi ngaho tubwire uwagukubise. Baravugaga bati yafashije abandi ariko ntabwo ashobora kwifasha ubwe. Niba uri umwana w'Imana ngaho ikure ku musaraba maze tubone tukwizere. Mbese ni iki atababajwe? Ariko ibyo byose yabyemeye anezerewe kuko yarebaga kure y'ibyo, yabirenzaga amaso, yarebaga gucungura, yarebaga umusaruro nyuma y'uko kubabazwa, yarebaga ibizazanwa no gusekwa no kubambwa, yarebaga abacungujwe amaraso. Amen.
Devons-nous nous arrêter au moment?
Abacungwe muri iki gihe nkwiriye kubabaza, mbese twagarukira kugusekwa babazwa cyangwa ahubwo dukwiriye gutumbira iherezo? Iherezo niryo rizambikwa ikamba, nibyo. Nuko rero twese tuzi dushingiye ku jambo ry'Imana yuko umwami we nk'umukwe ku iherezo azabona umugeni udafite ikizinga, udafite umunkanyari. Amen. Umugeni muri byose wagandukiye ijambo ryera, icyubahiro kibi cy'Imana. Ni benshi bavuga uwishyira hejuru y'Imana, nibatumvira Imana bose avuga papa, ariko se ni ba papa bato bangana bate? Benshi baguruka bakishyira hejuru y'ijambo ry'Imana ryose ritajyanye n'ibyo bibwira, aho kugira ngo barigandukire bace bugufi, ntabwo babona yuko bari munsi ya wa mwuka uyoboye papa mfate urugero amazi yo mu nyanja yaba ari menshi ari make ntacyo bivuze yose abaramwe abagizwe n'ikintu kimwe nuko rero hari ibintu dukwiriye kwitaho ibyo bintu by'Imana byose
et nous soumettre sous chaque
dukwiriye gusa kwemera guca bugufi ijambo ry'Imana umuntu wese wishyira hejuru y'ijambo ry'Imana naho ryaba ari rimwe gusa akishyira hejuru yaryo uwo muntu aba ari munsi y'umwuka muri hejuru y'abantu bose badafitaniye ubumwe n'Imana batemera ijambo ry'Imana umuntu wese wabyawe n'Imana azabona umurunga umuhuza n'Imana na buri ijambo ry'Imana ryose azaryumvira azavuga ati mwami nkuko uwo wabivuze ikintu nawe tutagisobanukirwa uko byagenda kose duca bugufi imbere y'ijambo ry'Imana tukavuga tuti mwami mfashe sindabasha kubyumva sindabigeraho nuko twebwe twemera ko turi mu binyoma kugira ngo Imana igaragare ko ariyo y'ukuri mu byo yavuze byose nibyo umunezero wacu ukwiriye kuzura rwose kubwacu yabonye uwo munezero wuzuye kubw'abacunguwe yarabibonye hagati iyo mibabaro yose hariho umunezero ukomeye nuko Imana ishaka abantu bagenda baseka
profonde conviction
bigendera baseka ahubwo muri twe dufite gihamya cy'uko Imana duhamirijwe rwose ko Imana yateguye ibintu byose ndetse yabiteguye isi itararemwa kandi ko umwanzi azashyirwa munsi y'ibirenge bye nk'uko byanditswe kandi umwami wacu niwe uzanesha hamwe nabi natwe ku iherezo tuzasanga bitugiriye mumaro bifite icyo bimaze kuba twaragumye mu ruhande rw'umwami icyaba cyarabaye cyose icyo byaba byadusabye byose amen uzakorera Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose ibitekerezo byawe byose ijambo ibitekerezo byawe byose rwose ryankoze ku mutima buryo budasanzwe dukwiriye kubaha Imana no mu bitekerezo byacu ibitekerezo byacu bikaba mu mbago z'ijambo ry'Imana twe guca iruhande ijambo ry'Imana twe gutekereza ibiri hanze y'ijambo ry'Imana ahubwo dutekereze nk'uko yatekerezaga kuko yatwandikishirije iri jambo yatwandikishirije ibitekerezo bye mu ijambo muri iri jambo mu isezerano rya kera mu muhanuzi Yesaya twasoma amagambo avuga ngo ibyo wibwira biri hejuru ibitekerezo biri hejuru cyane biruta cyane ibyo twe twibwira n'inzira zawe zigasumba inzira zacu cyane Isaya 55:9 nuko ariko Imana uwo mworera yarabugabanyije muri Kristo none ubu inzira z'Imana nizo nzira zacu ijambo rye niryo jambo ryacu twararihawe byari biri mu ijuru byaramanutse bitugeraho mu isi
Je ne sais pas exactement peut-être.
Utega kwa kabiri makindi cyangwa kandi cyenda avuga ngo iki? Wende sari nimutega kwa kabiri mutatu. Sinzi haravuga ati nta ukeneye kuzamuka mu jungo ngo kuzana kutuzanira ijambo. Ijambo riri hafi yawe mu kanwa kawe kugira ngo rirongo rivuge ijambo ry'Imana yacu ntabwo rikiri mu ijuru twari hawe hano turifite hano nka Bibiliya turifite ijambo ry'Imana kandi
puis aimer tous ceux qui sont nés de lui qui ont été engendrés par
umwami ni kimwe gusa ati kwaza kumukunda no gukunda abo yabyaye asiyemo ku murongo wa 12 ngo ngira itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze niba ibyo tabishoboye tubwire umwami niduke kintege tuvuge tuti mwami
nous avons
twarumvise
au lieu de croire
twabonye
Et nous avons encore entendu, nous avons encore vu au lieu de croire.
Twarongye turumva turareba aho kugira ngo twizere ahubwo turashaka kureba kumva no kwizera ibyo wasezeranije ibyo wavuze aho niho ibyo bizagaragara nta rukundo nta ufite urukundo ruruta rw'umuntu apfira upfira inshuti ze byari umwami wacu yatanze ubugingo bwe ku bwacu nta rukundo rukomeye ruruta urw'umuntu yatanze ngo utanze ubugingo bwe ngo kubw'abanzi be kugira bahinduke inshuti ze tuziko umwami wacu yatanze ubugingo bwe ubwo twe tukiri abanzi be maze yishyura umwenda wacu aho ntabwo bigoye kureba yuko ibyo byabyaye ubushuti n'Imana amen ku murongo 13 Yohana 15 nta ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze ubu 15 muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka murabona icyo ni cyo kintu nyamukuru yatanze ubugingo bwe ngo abashe kubaho muri twe ku murongo 14 ndetse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka nimwizere ibyo mbabwira nimufata ijambo ryanjye nimufata ibyo mbabwira mukabikomeza nimudaca ku ruhande nimutavuga bitandukanye n'ibyo mbabwira muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka ku murongo 14 yaretse ibintu byinshi dushobora kuvuga urutonde rurerure rw'ibyo ariko ndizera twavuga na gihamya umutima ntabwo dukeneye gukora urutonde rw'ibyo yadutegetse byose ahubwo turavuga tuti mwami uko biri kose twebwe turibagirwa ariko turagusabye ubane natwe ugaragaze ibihe byose ibyo watugeneye ijambo ryawe n'ibyo ushobora gusohoza muri twe gusohoza umwuka wawe mu gihe turi imbere y'Imana ducecetse tukemera ngo ikore muri twe ibyakozwe muri twe iki gihe bizagaragazwa natwe urumwe bigaragariza mugenzi we 15 Yohana sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje mbega ijambo ry'Imana twavuga kuri ibyo tuti yego kandi amen yatumenyesheje ibintu byose twadukeneye kumenya muri iki gihe yaduhishuriye ijambo rye ndetse aratwishurira aduhishurira ubwiru bwose mbese ibyo twabivugaho iki hari ikintu kimwe tuzi ni uko tutakiri abashyitsi tukiri abo hanze ahubwo turi mu bwami bw'Imana kandi umwami aratubwira ati mwahawe kumva gusobanukirwa ubwiru bw'ijambo ry'Imana ariko siko abandi babihawe si twebwe dufata umwanzuro nk'uwo Imana niyo yawudufatiye ihishuri rumwe undi ikamuhisha umwe arabisobanukirwa undi ntabisobanukirwe umwe arizera undi ntiyizere mbese ibyo twabihinduraho iki icy'ingenzi ni uko twizera nk'uko ibyanditswe bivuga kandi tukavuga nk'uko ibyanditswe bivuga ubuhamya bwacu bube ubwo mu ijambo kuko uko niko byanditswe mu byahishuwe 12:11 ngo banesheshe ijambo ryo guhamya kwabo n'amaraso y'umwana w'intama ibyo bintu ko ari bibiri biragendana birajyanirana hano twabisomye Yohana 15 ku murongo 14 muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka rwose nzi yuko ibyo nkora nagize aho ngarukira ibyo nkora bigarukira mu bumenyi no mu bindi ariko
devrait
imana
sur les œuvres qui devient suivre. Mais je ne sais pas s'il y a un véritable enfant de Dieu qui ne porte pas en lui le désir que c'était là,
hari umwana w'Imana waba urimo adatekereza ko uwo mwororo wagabanuka imirimo ikwiriye kugaragara ngo igaragare inyigisho n'iby'Imana iri gukora by'ukuri bihure
bihure
neneho mu kanya gato ibyo bintu byose bidahuye mu kanya gato bite bihura bisesheje icyifuzo cyacu ibyo byiringiro se twabigumanye muri twe ngo bibe byuzuye mu mitwe yacu bituhereze ubwenge bwinshi bugarukiraho cyangwa se ahubwo muri twe dufite amasezerano y'Imana kandi amasezerano y'Imana akaba yazatugeza kugusohora nk'uko amasezerano y'Imana yose ashobora kumva ko ari ukuri kw'Imana guhinduka ibintu bifatika mu babyizera niko bikwiriye kumera n'ubu mu gihe cy'imperuka inyigisho twahawe yose muri rusange irakomeye cyane cyane ariko ntabwo byaturenze ku buryo tutabasha kubibona ariko ubu Imana itugirira ubuntu iyo ntera irimo hagati igabanuke imbaraga z'Imana barize ziduheka ibintu Imana yadusezeranije tukaba tubyizera ibyo bintu bihure hamwe nk'uko igicucu n'ikintu icyo gicucu giturukaho bihura maze tubashe kubona ibiri mu ijambo ry'Imana bigaragare mu mirimo y'Imana maze amasezerano y'Imana yose agaragare hagati y'abizera b'ukuri bakiriye ijambo bakaba bayoborwa n'umwuka w'Imana mu kuri ibyo bigaragare hagati muri ibyo ndabyizera ndizera yuko amaherezo kandi bishobora kuba vuba cyane bitegereza ko amaherezo igicucu n'ikintu giturukwaho icyo gicucu giturukaho bizahura maze bikaba bihwanye ijana ku ijana byombi ijana ku ijana bizahura nk'uko isezerano rya kera ryari ryarasezeranije n'igicucu ibigomba kuba byose maze igihe kigeze igicucu kivaho hagaragara iki kintu cy'umwimerere usanga bihuye neza isezerano rya kera n'isezerano rishya bikwiriye guhura byombi bigahana ibyanditswe ubuhanuzi no gusora kwabyo bikwiriye guhura nta muntu wanyemeza yuko Imana yavuga ikintu maze gusohora kw'icyo kintu bikaba ari ibindi bitandukanye oya ibyo ntibishoboka ku Mana byose biratunganye byose biba bitunganye igihe ari gikwiriye n'abantu bajyanye byose bikwiriye gusa dukwiriye kwihangana kugeza igihe cy'Imana gisohoye noneho iki kintu tugume kukibuka mu mitima yacu tubyemere twemere yuko ubu noneho ibintu bikwiriye kwegerana nibyo intera ikwiriye kugenda igabanuka kuko uyu munsi dufite icyifuzo gikomeye cyane kuruta icyo icyifuzo twari dufite imyaka yashize icyifuzo cy'uko Imana yagera ku byo ishaka hagati y'ubwoko bwayo ibyo byiringiro byabyutse byaje muri twe Imana abizanye ntabwo twifuza ibintu biri hanze y'ijambo ry'Imana ahubwo twifuza ibyo yadusezeranije
icyo gituma
dufite na gihamya cyangwa n'ikintu kiduhamiriza yuko izabisohoza
ubwo
ubushyizi bw'amanga dufite utwereka ko ibyo bizaba dushobora gushimira umwami uyu munsi kimwe n'Aburahamu kuko dutumbira ibitagaragara tukabibona nk'aho biriho nk'aho bigaragara ntabwo yemeye gucika intege kuko kutizera nanone iri jambo rihebuje rivuga riti ngo nabamenyesheje ku murongo wa 16 nyuma akavuga ngo simwe mwantoranije ahubwo nige wabatoranije kandi bashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto imbuto zanyu zigumeho. Amen. Sitwe twamukunze niwe wadukunze. Sitwe twamushatse niwe wadushatse. Sitwe twamutoranije niwe wadutoranije. Yaradu kijije ya twi irehererejeho kubw'ubuntu n'urukundo n'ineza. Gutoranwa nanone biduha inshingano nkuko tubibwirwa ngo simwe mwantoranije ahubwo ninjye wabatoranije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto imbuto zanyu zigumeho. Amen. Amen. Gutoranya kw'Imana kubyara imbuto zivuye ku Mana. Amen. Bikwiriye kugaragara ko tutari indabyo zatewe mu butaka zidafite imizi, ahubwo bikwiye kugaragara ko turi amashami y'umuzabibu. Nibyo, ntabwo turi ururabo rwaciwe, ahubwo turi ishami ryashibutse ku giti. Turifuza ko imbaraga zongera kutwuzuramo uyu munsi, kandi umuyoboro uzana ibyo urufunguzo ni ukwizera. Kwizera Imana, kwizera ijambo ryayo, kwizera amasezerano yayo. Kandi ndongeye mbisubiyemo, turi mu bashobora kuvuga n'umutima wabo wose na Pawulo tuti si uko namaze kubisingira, si uko namaze kugera ku gutungana rwose, ahubwo ndamaranira kubigeraho. Amen. Kuko nanjye nafashwe nawe. Amen. Nkuko biba Filipi 3:12, ariko umuntu iyo aje ku Mana akaza afite ibintu byose akabuza azataha maramasa, ariko uza imbere y'Imana agaca bugufi sinibwira yuko hariho umuhanuzi waba ataraciye bugufi imbere y'Imana. Nibutse Mineza Branamu, mujye musoma buri kibwiriza cyose ko gitangira uburyo aca bugufi imbere y'Imana bati mwami ibyaha byanjye ubukene bwanjye ibyo byose ubitwikire ubikureho uko imbere y'abantu agaragara ko ari mwiza kose. Uwinjira imbere y'Imana aca bugufi, abagomba kuvuga imbere y'ubwiza bw'Imana ati mwami uva imbere yanjye kuko njye ndi umunyabyaha. Uko niko umuntu yiyumva imbere y'Imana yera, kuko ariko tuzi yuko atweresha ijambo rye, ni ukuvuga atweresha ukuri. Turaza imbere ye tukavuga tuti mwami ngaho usoze muri twe ibikunezeza, usoze muri twe ibyo wavuze. Ubwo nibwo tubona yuko buri materaniro buri kibwirizwa kuri twe bitubera nk'umuti utwomora n'amavuta, tukunguka tukagicyo twungukamo. Yohana 15:12, ngira itegeko ryanjye nimukundane. Mbese twitondera amategeko y'umwami? Benshi bashaka kwitondera isabato n'andi mategeko Imana yatanze, ariko murebe itegeko amategeko yoroheje n'itegeko rwose ryiza ati nimukundane nk'uko nabakunze. Arabidutegeka. Ndashaka kuvuga iki mukurangiza, niba tutarabashije kubikora tutashoboye kubikora tukitega ku bandi ibiruta ibyo twabaha kandi by'ukuri niko bimeze igihe cyose tuba tuzi ibyo abandi bari bakwiriye gukora ibyo bari bakwiriye kwifata uburyo bakwiriye kugira urukundo tuba tuzi rwose ibyo abandi bakwiye gukora ariko nta mwanya n'umwe ntagiye na kimwe dutekereza yuko twebwe nta mwanya nta na rimwe dutekereza yuko tutari twabasha gukora tutarabasha gusohoza ibyo Imana idutegeka nta na rimwe twisanga imbere y'Imana ntabwo igihe turi imbere y'Imana ntabwo tuba tukireba abandi turireba ubwacu tukavuga tuti mwami ntabwo nifashe neza ngirire imbabazi n'impuhwe Imana iduhindure abantu bifuza imitima bose gusoza ubushake bwayo tube amashami ari ku muzabibu yera imbuto z'umuzabibu amashami ahamiriza ubuzima ubugingo buri mu giti mu muzabibu kandi nitubera nitwera imbuto z'umwuka ntabwo ziba ziriturutseho ntabwo zirurukaho zituruka ku mizi y'umuzabibu umwami wacu Yesu Kristo nuko rero nta muntu ufite icyo yakwitirira ahubwo amashimwe yose no guhimbazwa byose by'Imana yacu yatugiriye ubuntu yadufashije kugeza uyu munsi ishimwe ryose ribirye amen.
Le Seigneur soit loué.
Umwami ahimbazwe ashimirwe ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana twagiwe uyu muri iki gitondo kugubona turyemere nkaho atari ijambo ry'umuntu kuko atari ijambo ry'umuntu murebe icyo ari cyo koko ni ijambo ry'umwami kandi kubw'ibyo Imana twayizamurira amashimwe no kuyihimbaza muri iki gihe cya nyuma turashimira Imana cyane ko twashoboye kubona ijambo ryayo ibintu byose byahindutse ibintu bikomeye cyane ijambo ryose ryavuzwe rya mbere iri ijambo rikomeye n'igihe byavugwaga ibitekerezo tugira byari byo n'ibitekerezo umwami yagize ku bwacu ibitekerezo by'amahoro ndibaza mbese nicyo yari nkwiriye gutekereza nicyo yari ukwiriye gutekereza ni ibitekerezo by'amahoro n'ibitekerezo by'Imana nitwe dukwiye kugira bene gakundwa birahebuje dushobora guhora tubisubiramo kuko igihe cyose byari by'igiciro bakundwa mujye muhora mushimira Imana kubw'amagambo twumvise muri iki gitondo Imana irahebuje Imana iduha umugisha ndatekereza ko twese muri iki gitondo twemeranya twese dushaka kuzamurira Imana yacu amasengesho yacu duhaguruke umuntu wese uko yumva yowe ashime Imana Mana ikiranuka nanone muri iki gitondo turagushimiye kubw'ijambo ryawe bw'iki gihe cy'ubuntu mwami utugirire ubuntu dutegure mwami umurimo wawe ube muzima mwami mwami turagushimiye ku gabene idasoshye wacu bose haba mu burasirazuba mu burengerazuba mu majyepfo mu burasirazuba Mana yanjye turagushimira ko witoranyirije ubwoko bushobora kumva ijambo ryawe ubwoko bwemera ubutumwa wohereje muri iki gihe uhabwe amashimwe no kuramwa Mana ikiranuka ijambo wavugiye hano muri iyi si risore mwami uyu munsi urarivugira hagati yacu dore itegeko mbaha mukundane mwese mukundane umwe ku bandi mwami ukiranuka tugirire ubuntu twere kuvuga n'ururimi gusa ahubwo bibe mu ngiro mu bikorwa no mu kuri gushimwa no guhimbazwa bibe iby'izina ryawe rihebuje rya Yesu Amen.
Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen.